mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira kuri FM 88.3 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi shortwave. Mushobora kandi no kudusanga kuri internet kuri www.radioyacu.com. Urubuga rwacu rwa Facebook ni VOA Radio Yacu. Hano muri studio ya 7 i Washington DC muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ndabara mukize mwese abatwumva aho muri hose ku isi. Mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi cyerekeye ubuzima, turaza kubagezaho ibyerekeye kwitukuza cyangwa se gutukuza uruhu. Ikaze mwese kuri radio yanyu muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nongera mbaye kaze nshuti mwumva radio ijwi rya Amerika. Nkuko bitangazwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS, kwitukuza bikomeje kwiyongera muri Afurika, aho mu mwaka wa 2011 74% by'abagore bo muri Nigeria, ni ukuvuga abarenga miliyoni 60 bakoreshaga imiti yo kwitukuza mu buryo buhoraho. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yasabye polisi na minisiteri y'ubuzima guca ikoreshwa ry'imiti ihindura ibara ry'uruhu rw'abayikoresha. Abinyujije ku rubuga nkoranyambaga rwa Twitter, Perezida Kagame ku cyumweru yasabye ko iyo miti ihagarikwa, avuga ko igira ingaruka cyane ku buzima. Hasaba rero inzego zibishinzwe kwihutira guhagarika ikoreshwa ry'iyo miti. Mwe rero aho muri, muzi ibyerekeye ikoreshwa ry'imiti? Muzi se ingaruka zabyo? Muri iki kiganiro muri isanga ku buryo bwo kubungabunga ubuzima, twayabageneye kwa gatatu, ijwi rya Amerika ryabatumiriye inzobere impuguke mu byerekeye uruhu n'indwara zifatira ku ruhu. Muri hafi ya radio yanyu rero musobanuze ejo batazagira ikibangiriza uruhu mutabimenye. Reka noneho twakire umutumirwa wacu, ni Dr. Amani Wajene Alice, muganga w'indwara z'uruhu kuri CHIK mu Rwanda. Ikaze ku ijwi rya Amerika.
Murakoze Eugenie.
Ye, mbanje rwose kugushimira cyane uyu mwanya uhaye radio ijwi rya Amerika n'abakunzi bayo. Nzi ko mwari muri mu bikorwa byinshi cyane byo gufasha abantu no kurwanya ni ingaruka zishobora guturuka kuri ikoreshwa ry'imiti cyangwa se amavuta atukuza uruhu. None muri make mu gutangira, mwatubwira iki kuri iki kibazo cy'ikoreshwa ry'iyo miti cyangwa se amavuta ahindura uruhu bamwe bita kwitukuza?
Ni Eugenia, murakoze cyane. Ikibazo kijyanye ni miti yitukuza ku ruhu ni ikibazo urebye gikwira ku isi yose, n'iwacu birahari. Ni ukuvuga ngo umunsi ku munsi abarwayi baraza baje kwivuza ingaruka z'ibyo bintu. Ayo mavuta rero ari ku isoko, aragurishwa, aragurwa, arakoreshwa. Abenshi twibaza ko batazi ingaruka zabyo. Abenshi twibaza yuko bashakisha ingaruka zayo nziza ariko batazi ingaruka zayo mbi. Muri izo ngaruka zayo mbi nyinshi turazibona.
Turaza kuzigarukaho cyane muri ikiganiro. Hanyuma se muri make mubona abantu bakoresha ayo mavuta, muravuga harimo ababikoresha batazi ibyo ari byo n'ingaruka zabyo, hari abantu mubona baza babagana baza kwivuza, baje kwivuza ibijyanye n'uruhu kubera ingaruka z'ayo mavuta, cyangwa hari ababikoresheje kare bashaka kubihagarika?
abo bombi barahari duhere kubaza kwivuza ingaruka za zombi barahari rwose umunsi ku munsi baraboneka hariho rero n'abaza kubera ko bashaka kubihagarika kuko babonye ko byabagezwe ingaruka mbi mbese banamenyeshe yuko ingaruka zayo mbi imwe na rimwe zidasubira inyuma bakifuza kubihagarika n'uburyo bwo kubihagarika si benshi ariko barahari
babona ubufasha se ahantu hose mu gihugu cyangwa hari ibitaro biba byihariye bishobora gufasha abantu nk'abo babaje babagana
ikibazo kenshi kubera ko kigaragara ku ruhu muri rusange abarwayi nk'abo bagomba kwivuza ku muganga w'uruhu akenshi nibo bakagombye kubakemurira ikibazo abo rero baradusanga ariko babanziriza mu nzego zibabaye hafi kugeza igihe abashinzwe ubuzima babayoboye ku nzego zabasha kubafasha aho ni ukuvuga ku dermatologue
hari buri gihe impamvu cyangwa se nyirabayazana ku kintu icyo ari cyo cyose iyo muganiriye n'abakoresha imiti cyangwa se amavuta ahindura uruhu bababwira ko ari iki kibatera
murakoze cyane muri rusange abantu benshi bakubwira ko bashakisha ubwiza ubwiza urumva ni ikintu kiri relative ariko ku mubiri w'umunyafurika nibaza ko mu myumvire y'abantu benshi bibaza ko irangi ry'uruhu ryacu benshi ntibayikunze abenshi bibaza ko ubwiza ari ukuba inzozi ari ugutukura ibyo bikaba ari byo bishishikariza benshi gushakisha ayo mavuta azabahindurira uruhu abandi bake bagira indwara z'uruhu zikabasiga inkovu ku mubiri amabara ni ukuvuga cyane cyane nk'ibishishi bikunda kwifatira abana bato mu gihe cy'imyaka 15 za nkovu byabasigiye utamenya ahantu bakuye amakuru bamenya ko iyo miti itukuza yaba muri kimwe gikemura izo nkovu bafite batifuye ibihara na byo ni indwara ikunda gufatwa n'umwana kurwarwa n'abana kandi igasiga inkovu byaragaragaye ko izo nkovu ayo mabara umuntu atifuza ku ruhu rwe abenshi muri bo nabo babikoreshaga bagira ngo bakemure icyo kibazo ni ukuvuga ngo indwara rusange zituma cyangwa se ingaruka ziri fizike zibahamagarira kwikoreshereza ayo mavuta ni ikintu cyatumye ku mubiri wabo hariho black spot amabara y'umukara adasa n'uruhu kamere ikindi cya kabiri rero bwari ubwo bwiza twavugaga urebye ari byo bituma benshi bayikoresha
bumva bagomba gusa n'abazungu
yego
ubwo bwiza se hanyuma barabubona bigenda gute
ubwo bwiza rero nubwo igihe gitoya ni ukuvuga ngo washatse iyo nzobe mu minsi mike cyane ashobora kuba yigezeho pe ariko kuyigeraho ntibitinda kuko ingaruka zayo mbi rero ziraza nazo zigatangira kuko ibyinshi muri ibyo bintu bakoresha harimo amavuta harimo n'imiti yagenewe ubundi kuvura indwara z'uruhu dusanzwe duha umuntu tukamubwira tuti uramenye utazisiga iminsi irenze kuko ingaruka mbi zaza muri izo mbi harimo n'uko gutukura tutaba twifuriza umuntu ko yatukura igice kimwe kindi kitaratukuye ariko harimo n'izo ngizo z'ubundi burwayi rero bukomoka ku mikoreshereze idasobanutse y'iyo miti hamwe n'aya mavuta yitwa kori bleaching product
ngo rero ashobora kuvuga ati muganga yambwiye ngo ngo ibingibi bishobora kuntukuza igice kimwe akisiga umubiri wose kugira ngo abone uko yasa hose
cyangwa se agakomeza igihe kirekire nabwo kugira ngo abone ka kantu yashakishaga
yego turaza gukomeza ariko ndabona abakunzi b'ijwi rya Amerika batangiye kuduhamagara reka tubanze twakire Laurent uranyumva
halo
oui Laurent
yego ndi kubumva
yego urahagana hehe
ndi mu ntara y'iburasirazuba mu karere ka Kirani twa Musanze
yee nuko ufite akabazo
mfite akabazo jana cya kumubaza nka kuriya kuntu nk'abakobwa mbona bisiga zira za mukorogo ntabwo zaba zangiriza uruhu se nk'umuntu nyine zikamwangiriza ugasanga arangiritse
yee watubwira mukorogo hari abakurikiye radiyo Ijwi ry'Amerika bashobora kuba batazi icyo bivuze tuvuge sinzi niba nk'abari mu Burundi bashobora gusobanukirwa ashobora kuba ari terime mushobora kuba mukoresha aho ngaho mu Rwanda mukorogo wababwira icyo ari cyo
namavuta nyene badisiga none agahinduru nimo muntu yari gikara akagira inzobe
bayakura he wabwaze
bara yakura nyina ahantu maduka abahari
wala yabonye cyangwa
ndabona ariko ndumva ku maradio babivuga yuko muri iki nitora bana bavuze ko ngo bagiye kuyaca ubwo nasakuraza yuko ari kintu yabayangiriza nko kuruho kuko arahari
reka ubwo muganga gusubize
murasubize
zero
murakoze Laure mfite ikibazo cyiza mubajije ingaruka mbi zirahari nyinshi cyane ni nazo twavuze tuvugaho izo ngaruka rero zirashobora kuboneka ku ruhu ndetse n'izindi zikaboneka mu rwego rw'umubiri rusange atari urugingo rw'uruhu rwonyine aho tukiri ku bijyanye n'ingaruka ziza ku ruhu hari uko kwitukuza gutandukanye na wa mubiri kamerano wari ufite bituma ku igihe gishira utongera kwiyakira uko ayo mavuta uko aguhindura ntabwo ahindura ibice byose igihe kimwe icyarimwe ngo byose bise kimwe ni ukuvuga ngo ku ibara ry'uruhu ushobora kwisangana amabara arenze abiri nanone ukaba wasubiye inyuma turetse ibyo ngibyo hari izindi ndwara zituruka kuri ayo mavuta ya mukorogo cyangwa se ibitukuza hari nk'indwara y'ibishishi ishobora guturuka kuri ayo mavuta wakoresheje igihe kirekire hari indwara z'udukoko nazo two twibasira umubiri kuko umubiri watakaje ubudahangarwa bwayo harimo ama infection bacterienne infection fungique mu kinyarwanda rwose ni udukoko n'ama infection y'uruhu hari rero n'ibindi by'uko uruhu rutakaza kamere yarwo rukagira epaisseur y'uruhu ikagabanuka ugatangira ukabona udutsi ukagira ngo umubiri urabengerana ibyo ngibyo bizatuma na rimwe ugize nk'ibyago byo kurwara ukabagwa izo nkovu z'urwo ruhu zikura bitinze kandi bikaba byatanga n'inkovu mbi ibyo byari ibijyanye n'ingaruka nkeya ku ruhu ariko n'ibijyanye n'ingaruka zo mu mubiri uruhu rwacu rurakoreshwa mu buryo twabusorba cyangwa se umubiri wacu ukoresha imiti ni ukuvuga ngo uruhu rwacu ruri mu rugingo rukoreshwa mu kwabusorba absorption sinzi mu kinyarwanda uko tubyita
ni nko kwinjiza cyangwa se kwakira
ni nko kwinjiza ya miti rero dusigaho ishobora kwinjira ikazageba myinshi mu mubiri ku buryo iba nayo ikibazo cyinjira no mu ngingo nini z'umubiri ugasanga umuntu yatangiye kugira indwara za hypertension umuvuduko bitewe n'uko wa mubiri wakiriye ya mavuta wayanyunyuje cyane noneho bikajya kwangiza izindi ngingo z'umubiri ushobora no kugera ukarwara diyabete birashoboka no kugera aho iyo byageze mu bwonko wakoresheje ibyitwa bya mercure aho systeme nerveux centrale kiriya ubwo ikinyarwanda cyayo ni iki utangira kugira ibintu byo gutitimira gutakaza memoire ukibagirwa cyane
binyuze mu bwonko
icyo ni cya gihe ya mavuta yabaye absorbe noneho no mu bwonko bikahageraho bifite ingaruka nyinshi rero no ku mugore utwite birashoboka ko ya absorption igera no ku mwana atwite wa mwana utwite nawe akaba yagira ibiro bike umwana utwiswe akaba yagira ikibazo cy'amaso akaba yagira ikibazo cy'indwara z'amaso nka cataracte indwara z'amaso nka glaucome akabivukana kubera ko nyina yabikoresheje bifite ingaruka nyinshi cyane rero si ibyo gukoreshwa ubundi muri rusange abantu bagombye kubyirinda pe
ndizera ko witwa singayibigawa innocent nawe ashobora kuba akurikiye akaba yumvise igisubizo mutanze uko kiganishijeho mu kibazo yabazaga yavugaga ati mwambariza muganga niba ariya mavuta ahindura uruhu niba nta ngaruka agira ku bijyanye n'urubyaro ati ese umuntu wahinduye uruhu igihe cyo kubyara nta complications zidasanzwe yahura nazo muri make icyo nicyo kibazo yarabajije hanyuma hari ingaruka byaba bigira ku kubyara
mu kubyara byaragaragaye mu bushakashatsi ko muri ya kwa kunyunyuza k'uruhu kw'amavuta bishobora kugaragazamo amahirwe make muri contribution ya fertility ni ukuvuga ubwo ni uburyo bwo gusama amahirwe y'uburumbuke ashobora kugabanywa n'uko uba warakoresheje ibi ibintu kuko byinshi ni imisemburo ibyinshi nk'urwo ruvangitiranira rero ni avugaga usanga bikoresha imisemburo cyangwa imiti isanzwe ifite izindi ngaruka mu kubyisiga rero abantu bakajya ngo bisize gusa ariko uruhu narwo ruranyunyuza kandi rukageza inkuru ku bice byose by'umubiri
aho rero birakomeye reka twakire na Gahimbari
yego
Gahimbari oya nyabunaga abanyurwa rusaka Gahimbari nimumugabanye ndabona tuzambiriza ikiganiro turamugarukaho mu kanya ye nari muvuze ko ibintu umuntu yisiga bigenda byinjira mu mubiri none umuntu yakora iki se ubwo niba ibyo twisiga byose byinjiramo kandi buri munsi umuntu yisiga akaraba kisiga amavuta ubwo ibyo byose bigenda bikinjiramo
ibyo twisiga byose ntabwo byinjira mu mubiri ari toxique nk'uko ibyo turya byose bitajya mu mubiri biri toxique ni ukuvuga ngo mu kwisiga twagombye kumenya ni iki dushaka mu kwisiga ubundi mu buzima busanzwe bwa kiremwamuntu kwisiga tugira ibintu byitwa kari amavuta kamerano umubiri wacu utunganya umunsi ku munsi atuma ushobora no kumara amasaha runaka utisize ariko ntiwumirane ntugire umwere iyo twisiga rero umugambi ni ukugira ngo twongerere ya mavuta kamerano umubiri wacu duha twirinde umwuma kuko n'umwuma w'uruhu ufite ikindi wakwangiza bitinze ayo mavuta rero twakagombye kwisiga ahubwo ni ayahe ko buri wese yagombye kwisiga umwana umukuru n'umusaza noneho byagera ku musaza n'umwana biranarushijeho uko bo noneho twaturemangingo dukora ya mavuta kamerano imikorere yatwe ibiri hasi cyangwa yaracitse intege bishatse kuvuga rero ngo niki twakagombye kwisiga
yego
hari ibintu ubu byadutse by'uko abantu bazi ko ngo amavuta ari naturele bivuze ko ari uko nkubwiye ngo ni citron uko nkubwiye ngo ni karorayiti ngo ni karoti ni ipapayi ni aloe vera n'ibindi n'ibindi ibyo rero icyo dushaka mu mavuta ubundi ni ikinyabitabire cyitwa acide linoleic kiraboneka rero no mu bintu naturele kiraboneka mu mavuta y'inka tuzi ko ahumura nabi ariko ubwo buheheri arabuduha icyo ni amavuta amwe twabona ari naturo atahinduwe ndashaka kuvuga ahandi umuntu yacunze akikorera akitegurira atagiye gukuramo odeur atagiye gukuramo ibindi n'ibindi atayahinduye iyo niyo nature twifuzaga
ayo ngayo ariko kuyisiga nanone ku manywa
umuhumuro
nawo abantu benshi batawihanganira
ubwo byari nk'urugero rumwe ariko nk'umwana w'uruhinja hari amahitamo afite
oyagira n'umubiri mwiza
cyangwa wa muntu udafite iryo pfumwe ngo ntanukira bagenzi banjye ayo mavuta yakoresha aranahendutse parikonte yatuma amafaranga adapfubutse tureke ibyo rero muri farumasi hari amavuta akorwa yitwa vaseline blanche vaseline blanche yifitemo ikintu gihehereza arahendi okay ntabwo ahendutse kuko umuntu wese adashobora kwishyura ariko nanone tugomba kureba icyo dushaka na ya yandi atukuza si yahendutse kuko ku isoko ry'iwacu araharagura 120 ubwo rero vaseline ikaba igeze ku 500 ese kuki atari iy'abanyarwanda bakoresha niba icyo tugambiriye ari uguhehereza uruhu rwacu kugumana
ukoresha
amavuta atadutera ibibazo kuko arahari n'umubiri wose utaza kugeraho za ngaruka ariko ugambiriye kwitukuza rero wabyumvise icyo aba ashaka ni ka kandi gatukuza ntabwo ari amavuta yisize
ibyo aribyo byose ayo mavuta nubwo muvuga muti yaba anahenze ariko ingaruka zimaze kuba umuntu yisize amavuta atajyanye n'uruhu cyangwa se ari bugireho ingaruka none yatanga amafaranga kandi nanone umubiri we wangiritse
urakoze rwose uje n'ibyo
reka
amavuta rero rwose uzumva afite impungenge yuko atayabona ajya muri farumasi azayabona
abajije bamubwira ameza yariyo
muri farumasi aba hari nk'iyo vaseline blush navugaga rwose iri disponible ku isoko mu Rwanda hose ashobora kuboneka kuko iyo igitumanya rekomanda ni uko nzi ikirimo isoko ryinshi ubonaho amavuta yanditse ngo baby junior jelly ubwo ni urugero ngo hayi cyangwa ngo baby care what does it mean ntabwo uzi ikintu kiriho none ugasanga bashushanyijeho umubebe mwiza ibyo ngibyo bigatuma ababyeyi bose bavuga ati eh hari ishusho y'umubebe birumvikana ko muri publicity umuntu azakugurisha ibintu byiza bisa neza ariko ikintu atazi kibumbiyemo mu by'ukuri nicyo kwirindwa nk'uko no kubirya ariko tubigenza kubikora mu nzego zose z'ibyo twinjiza mu mubiri wacu
nibyo rwose yego reka tugarure wa mu padimwe wari waducitse kuri telefone gahimbare
ndi ku murongo ndabumva
urahagana he
hari ikibazo cyanje hari amavuta aha mu Burundi iwacu aharawe usanga wita karayiti usanga n'abahungu benshi mbona banayimonoza niyo nagomba mbaze ko iyo bafite ingaruka kenshi usanga ahindura mu maso abahungu barayaharaye abakobwa bakayaharara nashaka mbaze dokteri ingaruka yo bafite hamwe n'ikindi kibazo mfite cya kabiri hari fondo te niko bayita mu Burundi wacu utuntu tw'udufu abigeme benshi baharaye ku isi icyo nagomba mbaze dokteri wacu murakoze
yego wadusubiramo ya mavuta izina ryayo waruvuze mbere
karolayiti yego
hanyuma ngo na fondo te Dr. Alice, ni mu nsubirize gahimbare.
Murakoze cyane gahimbare kibazo cyiza wavuze. Carolite ubyumvise mu by'ukuri ku muntu wumva icyongereza biravuze ko ari ibara ribengerana rishayininga. Ni ukuvuga ni ibara rikeye ibara ry'urumuri kandi ubundi uruhu rwacu ntabwo ryari rifite ibara ry'urumuri turirabura
kandi tugomba kubyishimira
bishatse kuvuga ngo ayo mavuta ubundi icyo avuga ni uko nuyisiga uruhu rwawe ruzabengerana ruzamurika ruzamurikira abantu bishatse kuvuga rero ko ari muri bwa bwoko bya ya miti twavugaga ubwo ni uburyo nyine abacuruzi bagiye bahindura imicururize y'aya mavuta afite izo ngaruka kuko guverinoma nyinshi isi yose byabayeho ko baca ikintu cyitwa hidrokinone bamaze kuvuga ko bagiye guca hidrokinone abacuruzi basanga batazabaho
ngo basigaye batubeshya
ntabwo byemewe yuko winjiza hidrokinone mu bihugu byinshi ntabwo byemewe ni ikosa noneho rero bavuze bati tuzirinda gushyiramo hidrokinone ariko twandikireho karolayiti bivuga ngo uyagura abazi icyo ashatse kugura n'uyacuruza abazi icyo acuruza ariko bashakaga guhuma amaso abashinzwe kubuza ibyo bintu
cyane ko babanditseho ngo nta hidrokinone irimo
bandikaho ko nta hidrokinone ariko tukiriyo ntambwe dusobanukirwa igitukuza ntabwo ari hidrokinone gusa hari byinshi cyane hari na za merikire hari ibinyabitabire biri hanze ahangaha byinshi bavangitiranya ndetse bigeze no ku rwego abantu bafata bya bikorera ya masabune dukoresha nka detergent bakazivanga niho bakura za mukorogo yatubwiye na dentifrice n'ibindi byose ni ukuvuga ngo ibiri ku isoko ni uruvangitirane rw'ibyinshi hidrokinone ibyo bindi binyabitabire nka merikire inafite ingaruka mbi cyane kuko iyo umubiri yaba usorobye ni ikibazo bishatse kuvuga ko niba mu masabune yacu dushakamo ikintu gikesha umwenda n'ayo madeterija barayakoresha ikigoranye ni uko aho batarabipima batazi ngo harimo iki ariko iryo jambo ubundi ririvugira ingaruka rero zo twari twazivuzeho hejuru ngira ngo gahimbare yadukurikiranye karolayiti mu bwoko bw'ibyo turwanya ni amazina gusa bagenda bahindura kugira ngo bajijishe abashinzwe kubirwanya
fondota nayo ni pudre cyangwa kugira ngo tubashe kwakira n'abandi bategereje ku murongo yari yavuze na fondotin
ibya fondete rero fondete nazo burya zirahari zikoreshwa hari n'abahindura agatafari hari n'abahonda itafari ese koko itafari ni ikinyabuzima twagombye gukoresha ntabwo ubizi mu giturage ko bibaho ko abantu bahonda itafari bakisiga mu maso ni kwa gutukuza twashakaga muri fondete ubundi ya desi hari amaduka yakabaye abigurisha abyemerewe igihe cyose utabiguriwe hahandi ifo kumenya ikirimo kugira ngo ingaruka zikubere nkeya murakoze
reka twakire na Thomas
yego
Thomas urahagana
ndi Bujumbura mu Burundi
ikibazo cyawe
ego kiretse ko ikibazo bahagiye kukibaza nari nateguye kubaza iki kibazo kijyanye
ni na mavuta ita karosi ingaruka za ndaheje kuzumva yo nagomba ndamubaze amavuta abona abantu muri rusangi bakoresha kugira ntabazanira ingaruka mbi kuko twamaze kumva ko hari nizigera ku rwego rwo hejuru ku buryo ayo mavuta ashobora kugituma agirira ingaruka mbi nkinda umwana umubyeyi atwise akaza afise ingorane z'amaso cyangwa izindi ngorane cyangwa yageze n'ahavuga yuko zishobora no gufunguza amahirwe yuko imborokere urumva ko ari ikibazo rero nagomba ndamubaze amavuta abona muri rusange abantu bokwigana kugira iminsi yose aba ariyo bashobora gukoresha ayo mavuta afise ingaruka mbi bayareke iyo bari iyihe murakoze
urakoze Thomas mu kanya muganga aramaze kutubwira nk'amavuta y'inka yaravuze na Vaseline Blanche sinzi niba aho ngaho Burundi muyibona ubwo tamuganya kwibwira
Vaseline Blanche turakunda kuyibona mu mafarumasi ariko kenshi ntibayirukira cyane kubera abantu bakunda kwirukira mu masoko cyane ugahura we kwagura amavuta adakwije ibisabwa kubera kenshi uhura babesha uko atama hydroquinone arimo kandi ugahura amavuta n'ubundi aratukuza abantu urumva nicyo gituma twagomba kumenya niba uribura amavuta kanaka ashobora gutembera mu masoko yose umuntu ashobora kugura taya nta ngaruka yaba umwana yayisiga yaba ukuze yayisiga
urakoze cyane ngo reka muhe umwanya kubwire niba hari ayandi ya kugiraho inama Dr. Alice
Thomas murakoze cyane amavuta arahari menshi ku isoko atari meza kuko mu by'ukuri abacuruzi cyangwa se abaturanyi bacu ntabwo bajejwe ubuzima bwacu abajejwe ubuzima bwacu ari nka minisiteri niyo itureberera minisiteri y'ubuzima tukareba n'izo farumasi nazo bize ubuzima biga ibikwiranye n'ubuzima bwacu ibyiza n'ibibi barabizi nibo bantu ubundi bagombye gucuruza ibyo bintu kuko nibo bazi ubuziranenge bwabyo naho umucuruzi ku isoko ukeneye imibereho igihe cyose uzamugana azaguha ibyo wawe icyatumwa winjiza mu mufuko wiwe ishatse kuvuga ngo nitwareka kubagurira kandi ibyo bintu ubundi muri gahunda byagombye no kuva ku isoko ryacu mu rwego rw'isi yose byagombye kuva ko ingaruka zose mbi zirahari kandi guverinoma nazo zirabizi zirabibona bari kubikoraho umucuruzi ntazafunga azacuruza aya mavuta yatangwaga kuri farumasi ndetse akorwa ari menshi n'abakiriya baboneka ari benshi agume yunguka kandi natwe tuyabone hafi bitadusabye gukora ibirometero tujya muri farumasi ni imyumvire isabwa guhinduka ku bacuruzi abakoresha ibyo bintu ndetse abantu bakanumvira ibyifuzo n'ibyiza byabo byababareberera ku buzima
ngo urumva ko nka Thomas yavugaga ati iyo Vaseline Blanche turayibona muri farumasi ariko ntabwo abantu babyitabira ni ukuvuga ko babaga batazi n'ibyiza byayo ndibwira ko si ukuyikorera publicite ariko niba ifite ibyiza kurusha andi mavuta abantu bisiga bumva bayisize ntacyo byabatwara
hari amavazerine akorwa arimo peteroli nyinshi arakorwa ku isoko kuko ntituyavuge ngo abantu bumve ko yose ari meza naba ari aya farumasi azaba yujuje ubuziranenge ko farumasi yashyiramo igikenewe akamenya kandite ya peteroli ashyiramo ariko hari n'abandi bashobora kuyakorera mu rugo bagashyiramo n'ibindi byose ibyo rero ntibizitwe Vaseline Blanche ngo wumve ko ikibazo cyakemutse ni ukureba naho yakorewe n'ubuziranenge bwayo nibaza ko ibihugu nabyo byatangiye kumva ko guverinoma zatangiye kumva ko ubuziranenge bw'ibintu bukenewe ni ukuvuga ngo twagombye kureba iki kintu cyujuje ubuziranenge kuko icyo cyo ndumva batazagikoromba ngo bakibone
ariko se muganga ko peteroli turabyumva muri Vaseline koko habiba byanditse ngo peteroli iyo peteroli ko peteroli icanwa peteroli ibije gukora iki mu mavuta ku ruhu rw'umuntu
ari igipimo ngenerwa yakagombye kugera kuko nayo ifitemo akamaro ariko icyo gipimo ngenerwa iwanjye mu rugo na made in Rwanda hirya no hino n'ahandi na made in Burundi na Uganda na Congo bikurikijwe n'uko yenda icyo kinyabutabire yabonye hafi kimuhendukiye ntazashyiramo icyo kindi kuko ntazina n'imvangigizwe n'ikigizwe n'ikigizwe n'iki bitewe n'iteri premiere azaba afite asipora ibyo byose kandi twiringire ko abajejwe ubuzima bacu aribo bagombye kudukorera ibifite ubuziranenge kandi babifite mu nshingano babifitemo niyo commitment reka tubagane ahubwo baduhe ibikwiye
ndumva rwose byumvikana ubundi umuntu yari kwibaza ati si iyo peteroli ntabwo izaza ikajya kuntwikira uruhu ariko nk'uko bivuga ubwo hari igipimo nyine bakoresha Twibutse abatwumva ko iyi ari radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro muri isanga cyo kwa gatatu cyerekeye ubuzima, uburyo bwo kubungabunga amagara yacu. Ubu turita ku bijyanye ku ruhu rwacu kugira ngo rutangirika, kuko bimaze kugaragara ko hari abantu benshi bakomeje gukoresha imiti cyangwa se amavuta yangiza uruhu bikabagiraho ingaruka, nk'uko muganga Alice akomeje kubitubwira. Ni muganga kuri CHUK I Kigali mu Rwanda, Dr. Amani Uwajeni Alice. Mugume rero hafi ya radio yanyu dukomeze tuganire, tureba uko nyine uruhu rwacu twarufata neza, tururinda ibirwangiza. Buretse gatombaza bo ku buhanga bw'ibyuma batugabanyiriza abo bantu bafite urusaku. Abo basakuza turaza kubaha umwanya, mwihangane. Ubwo mukanya mbere yuko tubaha umwanya rero, nagira ngo nshimire abakomeje kutwandikira, bakomeje kutubwira ko bifuza kubaza. Harundi Thomas ugarutse ku murongo. Thomas, uranyumva?
Ewe, ndakumva.
Urahagana he?
Ni Bujumbura.
Yego. Ikibazo?
Urumva? Yego, je ikibazo uvuze ngo avuze ko hari amavuta umuntu atashobora kugura mu mabutike, je nibaza ko bagerageza bagahimiriza amareta agafasha ku buryo amavuta abona ko adakwije ibisabwa mu mabutike cyangwa mu masoko yegereye abantu, bakagerageza ukuntu boyakurayo ku buryo abanyagihugu bagenda kuyagurira aho babona uko akwiza ibisabwa, amareta agashyiramo ingufu ku buryo baraba ibintu bidakurikije ibisabwa n'amategeko. Urabona bararaba nk'imfungurwa zataye garanti, bakaraba ibintu byobangamira amagara y'abantu byose bigakurwa ku masoko, kuko abadandaza nabo bakunda kugira ibintu byinshi, ugahura bariko barashyira ko amaetiketi bakerekana ko bigifite garanti byarapfuye, ari ukugira barabe yuko uruganda rwo rwabo rutohomba, ugahora bariko batanga ibintu bigaruka bikagira n'aba abanyagihugu. Ejo navuga nta mareta niyo akwiye gufata ingamba bwa mbere, kuko umunyagihugu muto muto ujya nyarucari kumbura ati atize atazi kuraba n'amagarani cyangwa ibindi bintu by'akamaro, apfa kugura amavuta akabona yisiga atazi ingaruka ujyuhura yabigiriyemo. Rero navuga nti amareta niyo akwiye gushyiramo ingufu bakaraba yuko ibintu biriko biracuruzwa ku masoko niba bikurikije ibisabwa n'amategeko. Murakoze.
Urakoze cyane Thomas, ndumva rwose uhuje n'ibyo abanyarwanda barimo gukora ubu ngubu, uhereye kuri Perezida wa Repubulika Paul Kagame wasabye ku cyumweru, wavuze wasabye abashinzwe polisi, bakabwira abashinzwe ubuzima ndetse n'abashinzwe ubuziranenge ko bose bagomba gukorera hamwe kugira ngo barwanye icyo kibazo cy'ikoreshwa ry'imiti cyangwa se amavuta atukuza uruhu. Uravuga rero ko amareta yagombye kubigiramo uruhare. Ndumva Madame Alice ashobora kuba babizi kuturusha. Hari icyo wakunganiraho Thomas?
Thomas, icyifuzo cye rwose ni inyamibwa, ahubwo igisigaye ni uko ayo mareta boko nk'uko turi muri New Africa yene bikorwa ku rwego rwa Afurika. Mu Rwanda intambwe yaratangiwe, mbese yashize n'igihe kuva 2014 hagiye habaho za operations zo kugenda zikura ibyo bintu mu maduka, ariko nanone nubikura mu maduka igihugu cy'umuturanyi kikabigurisha umunyarwanda cyangwa n'umurundi azabona aho abikura. Ni ukuvuga ngo muri ryashyirahamwe kwa gushyira hamwe kw'amareta ya Afurika, ibyo nabyo barabizi kandi babikoraho. N'ubwo navuze ko batangiye kubaninga cyangwa se kwihanangiriza kwinjizwa kinyabutabire cya hydroquinone mu bihugu, ibyo biragarakozwe, ariko imyumvire y'ababicuruza, imyumvire y'ababigura, imyumvire y'aba big traders bashaka ya mafaranga, kuko ayo mavuta n'uruganda runini rw'amamiliyoneri n'amamiliyoneri y'amafaranga ku isi. Nabo rero gucika intege ntabwo bizapfa kubaho, nibyo navuze bagenda bahindura amazina kugira ngo bajejishe. Ariko mu Rwanda ubu rwose hariho operations umunsi ku munsi, barabifashe byinshi babishyize iruhande, ariko ni byiza ko leta zose zibikora kimwe icyarimwe nk'abitsamuye kugira ngo twachivinge ikintu kinini. N'urugendo nugukora hirya no hino guko mu rusyo gakoma n'ingasira ababikoresha ababicuruza n'ababi n'aba na leta kukomeza babwiriza abaturage babo na wa muntu wabicuruzaga bimuzanira umugati nawe agomba kumva ko atagomba kwica abavandimwe ikiremwa muntu muri make
rwose nibyo nkuko ubivuga ibyo abashinzwe kubungabunga amagara y'abantu bakora ndetse n'izo za leta haba hari abandi bashaka gukora ibindi binyuranije nk'ubu abafitemo inyungu umuntu afashe nk'urugero nka Black China uriya w'icyamamare urimo kugerageza kwamamaza ibyo bicuruzwa birimo iyo miti cyangwa se amavuta ahindura uruhu muri Nigeria kubera ko aziko ariho hari isoko rinini cyane ngo abahinzi bajya inama n'inyoni z'igiye indi
cyane
no gukanura
no kuba mat
cyane
ufite urinda izamu ryawe ejo nimba ugomba kurinda izamu ryawe abakoresha ibyo bintu ntibarinda izamu ryabo leta zirinda abaturage babo umucuruzi we amategeko azamuhana byanze bikunze azabireka kuko hari amategeko afunga hari amategeko aca amande ubigurisha n'uzabikoresha ye
rwose
ishatse kuvuga ko intambwe yo kubirwanya yabaye serious rero
cyane ye twakire na Raymond emuranyumva
akutura ndabumva
ngiye urahagana he
ndesigare ku gisozi
kamukorogoza nawe warakabonye
ndambibona ko akobwa twigana
ubona se hari ikintu ubungutse bakoresheje kamukorogo ugereranyije n'uko muri ibara ry'uruhu rwabo ryasaga mbere yuko babikoresha
nge hari ikintu nangiye kubaza n'umutumirwa hari umukobwa twiganye muri segonderi ubu ngubu turimo kwigana muri kaminuza yisize nyine ayo mavuta tugeze nko mu wa gatanu gutyo mu wa gatandatu muri segonderi none ubu ngubu afite ibintu wagira ngo yarahiye mu maso ese nangiye kubaza umuganga se yajya kwa muganga bakamuvura bigakira
icyo ni ikibazo cyiza
ikindi kintu naringiye kwenda gusa n'ubaza ese baratubwira ngo amavuta tuyasange muri farumasi nibyo pe i Kigali uzazibona ariko abantu bo mu cyaro nta farumasi azabona
yo kuguramo imiti cyangwa
iyo kuguramo ayo mavuta yizewe afite standard zizewe neza tuzayabona hano i Kigali mu mijyi wenda yungane na Kigali n'ahandi ariko uzasanga mu cyaro ushobora kugenda kilometero zigeze mu icumi utari wabona ahantu hari farumasi urumva icyo ngicyo kizaba ikibazo wa muturage bizamworohera kubona ya mavuta nanone ikindi kintu sinzi wenda niba ari nk'ibishoboka wenda ukavugisha nk'umuyobozi ari nk'ibishoboka kabaza wenda ari nk'ubaza Kagame ukamubaza se aho kugira ngo bwire ngo minisiteri y'ubuzima ngo niba aricaye mavuta ngo ibyibandeho kuko itabwira Rwanda Reveni za rura zituma ano masosiyete se atuma ibintu byinjira mu Rwanda agenzura akora check up buri kimwe cyose bakigenzura kikinjira ku mupaka babanje kureba imodoka izanye ibi indege ije izanye kuki batavuga ngo izanye ibi ntisubireyo igasubirayo koko
ariko ngo hari ibizanwa n'abantu mu mavarisi yabo cyangwa se binyuze nko ku mupaka biri mu ivarisi cyangwa mu gikapu
ariko ntabwo bizuzura igihugu cyose ibyo bizuzura bizaza mu gikapu ntabwo bizuzura igihugu cyose
urabona ari uburyo bumwe bwo kubirwanya
urumva basubije ibintu tuvuga amakonteneri nk'icumi byagira iki byagira akamaro urumva ahubwo bakaza kuko bisigira indi muntu ubyibikoresha indi sura itari nziza rwose
urakoze cyane rwose kuri iyo ni témoignage uduhaye iyo umuntu wabonye wabikoresheje reka baze muganga kubwire niba umuntu ashobora kuba yavurwa urwo ruhu rukongera rugasubira uko rwari rumeze cyangwa se rukaba rwanisubiraho gatoya muganga
urakoze cyane Eugene na Raymond murakoze cyane ku kibazo cyiza uwo mushiki wawe kandi murumuna wacu umugire inama azatugane tuzamubwira icyo gukora ariko ubwo mbonera no kubwira abatwumva bose yuko ingaruka za mukorogo n'ibindi twahoze tuvugaho byose bitukuza ingaruka hari ingaruka z'igihe gito n'ingaruka z'igihe kirekire akenshi bigufata imyaka cyangwa se amezi kugira ngo utangire kugira izo ngaruka ari nziza ndetse n'inkeye na ziriya mbi umuntu wese rero dukurikiranje n'uburyo tumusanze tumugira inama ariko icyo nzi cyo nta na rimwe ari turotare guhagarika kuko uko ukomeza ingaruka ziriyongera kurusha uko zigabanuka bitewe n'uko tuzamusanga uwo mushiki wa Remo cyangwa kolege wa Remo tuzamufasha ndetse tunamubwira uburyo yakagombye gukomeza abayeho ubuzima bwiza kuko nadahagarikiraho ingaruka ziriyongera yego hari n'ikindi cyifuzo yatanze ati nyakubahwa perezida yasabye minisante nibyo minisante yarayisabye kuko minisante niyo ijejwe ubuzima bw'abantu ariko na polisi irimo na Rwanda Revenue irimo muri ibyo navugaga kampeyini zagiye zibaho ari ugushakisha ibyo bikoresho ibyo izo produ ziri ku isoko abo bose bari barimo ariko noneho hafi aha ngaha bashyizeho n'urwego rwitwa Food and Drug Authority mu Rwanda nirwo rugiye kuzajya rwemerewe kuvuga ngo aya niyo mavuta yemerewe mu Rwanda ayo mavuta niyo agomba kuba ku isoko mbese ubuziranenge bw'ibyo bintu bagiye kubidefinisha biri scientific biri approuve ati rero umuntu utuye Nyamagabe Nyamasheke n'ahandi kure cyane ayo mavuta azayakurahe mu by'ukuri farumasi ikora amavuta bivuga iti mfite n'isoko ringana gute kugeza uyu munsi ntawageze muri farumasi ngo yaburire abanyakigali turirirwana amavuta bayasiga CHK bakajya kuyashaka i Nyamirambo kuri 40 ku mavuta yitwa mukorogo ntabwo babuze farumasi ahubwo imyumvire niyo iteye ikibazo ayo mavuta nyuma y'uko Food and Drug Authority imaze kuvuga ati amavuta yisigwa turashaka ko azaba ibyo biri muri gahunda ndende iteganywa gukorwa ku rwego rwa leta ndetse n'ibyo bigo bifitiye ubushobozi bishobora gustandardiza bikavuga bati nibyo by'ingenzi nibyo byujuje ubuziranenge aho tubivugeho n'ikigo cya Rwanda Bureau of Standards ibyo byose bizajya bikorana ku buryo bibwira abanyarwanda bibwira abanyamahanga baza mu Rwanda saha niho mwakagombye gukura izi produit kandi zifite icyemezo n'ikirango tuzemera inzego zose rero zarakoranyijwe nta n'umwe uryamye hariya ni breaking news ariko Rwanda Revenue nayo irimo uti rero Rwanda Revenue ijemo gute Rwanda Revenue ntabwo iyo amavuta yinjiye izi ari ishinzwe kugira ngo barebe ngo iyo amavuta ntafite hidrokinone hoya basoresha umudeklara ariko wagombye kudeklara ibintu byujuje ubuziranenge nta muntu wemerewe kwinjiza mu Rwanda ibintu bitemewe uko n'urumogi turabizi ko ruvugwa kandi rwaraciwe ariko rurakinjira se Rwanda Revenue ntirwemerera ntabwo ariyo abantu bagombye kumenya amategeko arahari kandi n'ukuri itegeko rirahari ribuza kwinjiza ibyo bintu ribuza kubigurisha ribuza kubikonsuminga ubwo rero ahubwo abatazi ko ahari bitegure kuzisanga bafunzwe kuko rirahari kandi rizatangirwa no gushyirwa mu bikorwa abantu bose rero barahamagawe bose barimplike ahubwo ikibanzweho ni ukugira ngo users abanze acunge izamurye hanyuma leta izatureberera nayo nk'uko isanzwe ibikora
rwose n'ibihera ku babikoresha bakabihagarika abagurisha bazabara aho bagurisha
cyane rwose ayo mavuta twavuze azaba available ahantu hose kuko kugeza ubu ngubu abanyakigali ntibayashaka muri farumasi kandi ahari ni ukuvuga ngo ikiri ku mutima nicyo bajya gushakisha mu birometero n'ibirometero uko yinjira rero turabizi ko magenda ari nyinshi ibyo nabyo ntabyibagirwe imipaka ifunzwe si ibintu byose bicaho hari benshi bayinjiza ashobora kuba atanaca muri Rwanda Revenue kuko yakaba yamenye yuko yibura n'ibintu agiye kudeklara byemewe kwinjira ariko twavuze amazina bahinduye se niba yahindura umukozi wa Rwanda Revenue azamenya ngo iki ngiki karorahita birashaka kuvuga hidrokinone reka dabira cyagoranye intambwe ziri gukorwa ariko urugendo ruracyahari kandi abantu bose barahamagariwe gushyiraho ubushobozi n'imbaraga bafite
ndibwira ko nibakoresha ibyo bafite hafi bakareka gukoresha ibyo ngibyo nabo bagurishaga bazahagarara cyangwa se nk'uwo yavugaga abo mu giturage bakaba bakoresha nk'ayo mavuta y'inka mu gihe batari babona ayo yandi cyangwa se bakanakomeza kuyakoresha nta n'icyo batwaye
amavuta y'ibihwagari harya ubundi burarantukara cyangwa ubuto ahubwo nuko abantu bifuza ibidasanzwe kuko mu by'ukuri ugarukiye kuri icyo kintu cyo kuvuga ngo ameza hari nahenze cyane agurirwa muri farumasi nirinze kuvuga aho amazina kuko ntashinzwe gukora publicity y'amavuta ariko amavuta meza arahari rwose uzashaka azayamenya twisize ubuto nta nubwo wanuka rwose ikibazo si ukunuka ngo wisize ubuto ibyo byose birahari kandi ni byiza harimo karinolike twashagishaga
hari n'amavuta akorerwa nk'ibyo bavuga ngo made in Rwanda made in Burundi made in hehe ibyo aribyo byose akorerwa mu Rwanda nakorerwa mu Burundi abakoze mu byatsi abantu basanga aho ngaho
nanga birimo ni rimwe nuko usanga kubwira ko yayikoze muri aloe vera ariko wajya kumureba hari igihe umuntu ukora amavuta ubundi azi icyo amavuta yagombye kugira ashyiramo ka kantu uba arahari bagushushanyirizaho karoti ngo nayo karoti ariko dogita ese koko ni karoti yatanze amavuta ese koko ni citro yatanze amavuta hari izindi ingredients bashyiramo batakwereka izo ingredients bashyiramo batakwereka rero amaso yawe cyangwa yuza ubikoresha ku rwego rw'umuntu utazi ibyo ari byo azavuga ati nta mavuta ashushanyijeho karoti ubwo ni meza niyo mpamvu turi kwirinda ibyo byose abantu bose bagurisha bagambiriye kapitalisme n'inyungu zabo zo mu mufuka kandi nawe ashyiramo ka kantu gatuma uzagaruka ejo bitewe na ya myumvire twatangiriyeho tuvuga yo kwifuza gucya
ashobora kwisiga utuvuta akabona kabiri karanyereza
aha ukayakunda ngo kandi ni karoti ariko ntuzi ikirimo ubutazi kirimo byagombye kugutera impungenge ariko ngiye mbabwira amazina yitwa baby care uko ari baby care ni meza ku bantu bose ati wa not a baby kwese guki bibaza ko baby care bivuze koko ko ari umu baby
kugira ngo ugira kabiri nyine kanoze nka ko umu baby
ni marketing ariko twemeranye ko buri munsi abana baravuka ubuze n'udashyiraho bebe n'indi uzakugurisha
bafite uburyo bagomba kudushuka kugira ngo tubyakire ibyo barimo batugurishaho
cyane cyane rwose turinde izamu ryacu twebwe abakoresha ibyo bintu tuvuga tutese koko birizewe kandi iyo ufite izo mpungenge ukugira inama y'ibyizewe arahari mu Rwanda tugira amahirwe ko noneho n'ibigo byose biri kubihagurukira
abakomeje kudukurikira rero bakomeje kurikira radio Ijwi rya Amerika tubasaba gukomeza kwihangana amatelefone arimo aracika nabo abarimo kuduhamagara turazifata zigacika ariko bihangane hanyuma turaza kubageraho tubaha ijambo bibarize rwose kuko ibyangiza uruhu ni byinshi kandi byihishe inyuma hehishe byinshi umuntu adashobora kumenya none muganga umuntu yakora iki kugira ngo nyine amenye amavuta ari bugure kandi batashyizemo ibintu byo batanditse kwicupa ibintu byose bikubiyemo ngo bagaragaze bishobora kumwangiriza uruhu cyangwa se amenye icyo yakwirinda umuntu yabigenza gute
biracyagoye cyane kuko nababwiye ko nk'ibyo bigo bigenewe kugenda bikareba ngo muri farumasi ibintu birimo byujuje ubuziranenge mu by'ukuri mu Rwanda ntushobora kugira farumasi utari umufarumasiya bishatse kuvuga ngo ushinzwe kumenya ngo ikintu cyawe kirimo kandi cyiza cy'amavuta yo muri farumasi igihe cyose usanga bakwereka ngo harimo a b c d nka ingredient bakakubwira ati harimo ikintu kimeze gutyo ikintu kimeze gutyo ikintu kimeze gutyo apana kugushushanyiriza ifoto ibyo bintu rero niyo mpamvu nakomeje nibanda ngo muri farumasi kuko niho hantu dufite abantu bagurisha ibyo bintu kandi bakaba babigurisha bazi nuko bafite inshingano zo kurinda abantu bazi neza yuko umunsi yishimiye kwinjiza amafaranga akagurisha ibitemewe azabifungirwa ubuzima bwe bwose ibyo rero niho hantu numva mfite icyiringiro icyizere nako ku bindi rero dusubire kuri bya bindi by'umuco nyarwanda mama wawe nagukorera amavuta y'inka akakubwira ngo nayacunze ayo mavuta uzagira ubwoba aho hari ku bijyanye ku muntu wayaguze cyangwa wayahawe n'umuvandimwe ariko ibyo kuvuga ngo umushuti wanjye yanyeretse utu tuvuta aratwisiga dushushanyijeho karoti rwose tubyemeranywe ko umushuti wawe ntajya kurusha ku buzima bwawe akenshi aragushuka akenshi hari ibyo akujyanamo akenshi yenda nawe arabicuruza mbese hari izindi nyungu tutari kubona yenda ashobora kuba ari gukorera twe tutazi ibyo nakomeje mvuga ngo kurinda izamu ryawe utazabona farumasi hafi nigira impungenge icyo kibazo minisante izagikoraho ibabwire nizo nzego zose twavuze ni hehe n'iki mwagombye kureberaho kugira ngo mubone amavuta biracyari urugendo ariko hagati aho wumva gifitemo impungenge navuga ati nkoresheje ya mavuta nzi ko ari naturel nta kindi kintu cyagiyemo ari ayo mafarumasi twavugaga ari ukureba ngo iki kintu kigizwe n'iki apana kumbwira ngo iki ntikirimo ariko utambwiye ikirimo ubazi gusoma rwose icyo kintu bakirinde bakimenye noneho bya bindi bibi byanditseho iki byinshi byanditseho ngo mukorogwe wa fair white toujours jeune elegance skin doctor ukumva umuntu arakubwira ati nararwaye njya kunkoresha amavuta yitwa skin doctor wumvaga amavuta azakuvura ngo none se ko ariko byanditseho
uwo muntu azaba azagira ubwo buto iryo toto rihoraho ari makura
abacuruzi barabizi cyane bafite ayo mazina yose meza fair white white lady amazina meza cyane rwose ariko amenyesha ubundi ikihishemo nubwo utabibonamo iryo zina ubundi rirabisobanura neza cyane
nyine kukwica mu mutwe rega ubundi se kucyo avuga ugomba kuvuga white umweru se niwo mwiza kurusha twe twirabura
ikibazo ntuna b'umweru uba uruvangitira
ntabara uruvangitirane rw'amabara yewe amatelefoni rero arakomeje amatelefoni akomeje kuducika ba Eric Anastase babashyiri bose bari bacitse ariko Anastase banza ngo telefoni ye noneho ibyongeye gucamo Anastase reka nguhe umwanya ubaze yego urahagana he mbese
nihuye kandi umukerekaye mu Rwanda
mu majyepfo ikibazo
ikibazo mfite hari umukobwa duturanye witize mwene ayo mavuta nyine yo kwitukuza none urubwiwe ntago rumwemera kujya hanze ku manywa ntiwana yabaye nayo byasohoka nijoro gusa ntago hanze ajya hagera ku manywa izuba rimukubise byaba nayo byataye none yabuze ahantu yakwivuriza sinzi niba mwagira icyo mwadufasha nkaba namubwira
atinya kujya ntabwo ari ugutinya kujya hanze kugira ngo batabone uko uruhu rwe rusa ni uko izuba rimukubita bikamera nabi
aramutse izuba rimugezeho yakwangika bikomeye amavuta yarajya mugira nabi byahatari yarahindutse cyane
yari amaze igihe kinini abikoresha
kirekire cyane rwose
bagumye hafi muganga akubwire Dr.
Murakoze 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 Atanazi
Anastase
ni Anastase
Anastase huye nuko murakoze cyane Anastase huye hari umuganga w'uruhu ese ubwo umuvandimwe wawe wamurangiye akahegera arahatari nzi atega imodoka z'i Kigali kuri se haba umuganga w'uruhu uwo yamufasha ariko dusubire no kuri za ngaruka wenda kugira ngo tuzarinde n'abandi aya mavuta atukuza agira ingaruka mbi ku kanyabuzima kitwa melanocyte ari nayo mpamvu ko umuntu aza guhinduka akaba inzobe kubera ko karagenda kakazishwanyaguza ntizongere kuba kuri rwa ruhu igihe rero wazitakaje n'ubudahangarwa ku izuba buratakara kuko ibyo ngibyo nibyo bishinzwe kuturinda ubukana bw'izuba bishatse kuvuga ko mu by'ukuri mu gihe cy'ubutinde byanga bikunze izuba ribagira nk'ingaruka kuko akanyabuzima kabarindaga karasenyutse cyangwa karashize mu mubiri ikindi ashobora no kugira ingaruka zo kurwara kanseri z'uruhu kuko rya zuba rimwinjiraho mu buryo bworoshye cyane ngo tuburire n'abandi babikoresha bamenye ko bafite ibyago byo kwitera kanseri twebwe abanyafurika tutagiraga kubera uruhu rw'izi imana yatwihereye none tukaba dushaka kurwangiza kwimariramo twa tunyabuzimbo twaturindaga mushiki wacu rero uwo ngo watubwiye azivuze CHUB hari umuganga w'uruhu ariko na sikuri CHUB yahagera bose twese twiteguye kumufasha ku bushobozi bwose bushoboka murakoze
ubwo azajya aho hafi kugira ngo yirinde n'izuba agera i Kigali hanyuma muganga iyo melanocyte harabita itandukanira he na melanine
melanocyte ni ibyara melanine ni produza melanine iyo melanine iyo ugiye kuzuba buriya nk'abazungu bahita bahinduka orange bahita batukura cyane kubera ko melanine yabo ntabwo iri as strong as yacu.
Mhm.
Yacu rero niyo mpamvu zitarwara nizo kanseri z'uruhu bakazirwara cyane kuko mu kinyabuzima bafite melanine baproduza ntabwo imeze nk'iyo umubiri w'abirabura twifitemo. Bivuga ngo twari dufite uburinzi kamere.
Imana yacu rero tububungabunge rwose.
Tububumbatire.
Yewe kandi kumva rero ko uruhu ruhinduye ibara rirwo rwiza ndumva ari ikintu abantu bakwiye kwikura mu mutwe bakamenya ko uruhu Imana yabahaye ari rwo nyarwo kandi ko rufite n'akarusho nkurikije ibyo mutubwiye
cyane rwose dufite ubwirinzi kamere turi kwitesha dufite ubwirinzi butuma n'umuntu asa neza rwose umuntu wirabura asa neza cyane asa neza ko n'abazungu bagize Imana babibona kuko hari kanseri nyinshi cyane tutarwara ni nka kanseri ituruka kuri icyo kinyabuzima navugaga cya melanocyte yitwa melanoma. Abanyafurika ntabwo tuzigira kubera ko ya melanocyte yacu n'izuba bifite ukuntu bikorana twe tukabaproteje. Abazungu barayigira bakayigira ahantu hose haba ku zuba.
Ariko
hari yawe biba ku zuba
ano kuba batubeshya nyine ngo uruhu rwera cyangwa se ngo nirwo rwiza kurusha urwirabura n'iki kandi nyuma bo bagahindukira bakishakira ikintu gituma bidya byo ku bronzage kujya kuzuba no gushakisha uburyo uruhu rwabo rwasa n'urwabirabura
bibagiraho ingaruka ariko hanyuma y'izo
nabo
bifite ariko turanabarenganya sinibaza ko batubwiye ko uruhu rwacu ari rubisinzi ni bya bindi byacu twifitemo complex d'inferiorité kuri byose mentalement psychologiquement kuri aspect zose z'ubuzima ariko kubwiza bwo rwose tubisubiremo tujye tubyigisha n'abana bacu tubyigishe n'abuzukuru bazabibwira abandi ubwiza bwacu buraberewe kwirabura kwacu ni kwiza muri sante zose
rwose. Reka twakire na Jean Long.
Mwiriwe neza.
Mwiriwe urahagana he?
Ndi Kigali indera aho bita ku Mukuyu.
Yego.
None ikibazo nabaza umutumirwa.
Mm.
Urabona wenda nk'umuntu yisize ari amavuta. Noneho nyuma akaza kuyahagarika nta ngaruka yaza kumugeraho.
Murakoze cyane Jean Long ku kibazo cyiza mubajije.
Ubanza wari ugifite ikindi.
Hari amakuru nari mfite.
Hari
abajyaga bavuga ngo iriya miti itukuza se cyangwa ihindura uruhu ngo yaba ivurisa.
Ivura ise
ise ibibazo byanjye byari ibyo ngibyo.
Sawa, ubwo ndabona ari nawe turi busorezeho kuko amasaha aragiye. Urakoze cyane iyi muganga ni mu musubize turimo twanzura rwose.
Ntalonge murakoze cyane. Imiti ise ni indwara ivurwa kwa muganga rwose. Duhagarika umuco wo kumva yuko abaturanyi batubwira ngo ise iravurwa na mukorogo cyangwa n'amavuta ya feri. Rwose abanyarwanda mufite mutuelle de sante mujye mwegera ibigo nderabuzima bibagira inama. Ayo mavuta ntabwo avura ise hoya, ahubwo aguhindura iranayongera kuko twatangiye tuvuga yuko hari ama infection akubonerana kuko umubiri watakaje ubudahangarwa bwawo. Ntabwo abivura rero ahubwo arabyongera akanakongera n'ibindi twavuze hejuru. Ku bijyanye n'uko ubihagaritse wagira ingaruka mbi nibyo, ariko noneho uzabihagarika akagira ingaruka nuko umubiri we wamaze gufata iyo misemburo myinshi. Biriya bintu byinshi bigifitemo imisemburo, iyo misemburo iyo yibitse mu ruhu ukabyuka ugahagarika. Ni nk'uko umunywi w'inzoga atabyuka ngo ahagarike nta yindi alternative muganga yamuhaye. Nimutwegere tubagire inama, ingaruka ni nziza tuzazimanajinga, ariko aho mwabigejeje kenshi bifata igihe kirekire kugira ngo bisubire inyuma. Bimwe ntibinasubire inyuma tubimenyeho. Twirinde rero kuba tarabyinjiramo, ababyinjiyemo nabo tuzareka tubafasha. Murakoze.
Murakoze cyane rwose Dr. Yamani Wazene Alice kuri iki kiganiro tugiranye. Twibutse ko uri muganga w'indwara z'uruhu kuri CHUK mu Rwanda. Ndagushimiye cyane, nkaba nshimira kandi nabo twari kumwe bakomeje kuduhamagara bazije ibibazo abo tutabashije kugera kubera telefone zacitse. Nshimira kandi namwe mwese mwaduteze amatwi aho muri hose. Mbabwira nti turabakunda, dufatanyirize hamwe kubungabunga ubuzima bwacu. Ku buhanga bw'ibyuma, engineer Justin Twaits yarafatanyije na Geoffrey Mutagoma. Eugene Mukankusi kuri mikro, mwese tubifurize ubuzira bumuzira umuzi ubuzima buzira umuzi.
Eugenie Mukankusi urakoze ku kiganiro.